ila ku dhawdo madaxda dawladda ayaa xaqiijinaya in ay guul dareysteen dadaal la doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqor wasiir dawladda madaxtooyada dawlad goboleedka galmudug umar shido ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay fashilantay waawaantii madaxweynaha galmudug uu maalmihii lasoo dhaafay ka dhexwaday madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble hase yeeshee dhanka gudoomiyaha baarlamaanka weli wax hadal ah kama soo saarin wadahadallada sidoo kale labada dhinac madaxtooyada iyo ra'iisul wasaaraha midkood weli kama jawaabin sababta keentay in waawaanta socotay lagu kala tago balse arintan ayaa sii cakiraysa xaaladda siyaasadeed ee muranka labada dhinac xilli dalka ay doorasho ka socoto waa markii labaad oo is-afgarwaa uu ku soo dhammaado dhexdhexaadinta labada mas-uul kadib markii lagala kulmay caqabado badan oo adkeeyey in wadahadalladu socdaan madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare rooble ayaa khilaafkooda sii xoogaysanaya xilli beesha caalamku ay ku baaqday in si deg deg ah loo dhammeeyo khilaafka si aanay doorashada saameyn ugu yeelan khilaafka labada mas-uul madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa soo shaacbaxay kadib markii ra'iisul wasaaraha xilka ka qaaday agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka fahd yaasiin xaaji daahir islamarkaana uu u magacaabay bashiir goobe tallaabada xilka qaadista ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne farmaajo oo sharci darro ku tilmaamay islamarkaana dhankiisa u magacaabay taliyaha nabad sugidda yaasiin farey labada mas-uul ayaa sidoo kale isku maandhaafay xilka qaadistii wasiirka amniga xasan xundubey iyo magacaabistii ra'iisul wasaaraha uu u magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur in uu noqdo wasiirka amniga balse khilaafka labada dhinac ayaa salka ku haya kiiska ikraan tahliil oo ahayd sargaalad ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda oo muddo la la'aa hase yeeshee ay hay-addu sheegtay in ay dileen ururka al-shabaab balse al-shabaab ayaa dhankooda beeniyey in ay ka dambeeyeen dilka ikraan seenab abuukar v o a muqdisho